DJ Show.
Makalava machiki mambovu atipwa Nikatini kampeko huni shata pula WhatsApp wali line 02 Mebukamba na bandani usiku She's like Noxi usanifute Usakwa niso danda ulapari bose Meyapo akatinga na phone Niyeso tumabaki sayanga makosi Kulemba ma message but still no reply One day zaka mela mapepe how fly
I love you too much yeah. That is why you need it as
Ukafuna chintu ndeva meno zani konde Kafika weekend, uzani funi sisa Bebe tjeko out, kabeme kona shisha Kafika kuklabu, bovina na vena Nade nina sanje huma baba mutima Huni chita akiuza chini libelo masa Tikakala wabili suni pasa ija chansi Uzi wa chini baba be uchita Ufuna kambe sori pe walakwa Kala pansi tekanya Wange zaka yendo zaka jabwa